You're with SBS Radio.
Ua tō whai, le whale pui pui le pōnei, le awhionga kātinale George Pell, ina ua whaamaoni o na mōlianga. O le whai o whewsua I ngā whaamalosi, ini tamaiti se to olua I tausanga ua mawae. Ua avea I kātinale George Pell, ma le tofi au pito sinia o le ekalesia Katolika Roma, ua mōlia, ma whaamaonia o na mōlianga, ma o le a whaasalaina I se solitu lafo no whaapenei. E ui le toatele o leo leo, na pui pui alu mawhaleane o le whale whaamasino I Melbourne I le asoana leila, a e na le tau fi ai le whaia e nisi o la fonga whai whai I le kātina le.
You're a maggot, pal. A maggot, mate. You're rotting hell. You freak. You're filth. You're the devil. You're evil. You're a monster.
Na sāu noa le whaamasino, mai e whaai ingoa ina le solitu la fono le kātina le. O se whainga whaamalosi e whao ngā I nā ilo na tūlanga, ina ua ia whaia whewswa inga whaamalosi ina tamaiti I totonu le malu malu le St. Patrick's Cathedral I le lua se fuluma le tolu tausanga ua mawae. O le whai unga le whaamasinonga, na whaamaoni ai mōlianga o kātina le George Pell, na aumaia as a jury I le masino te sema o le tausanga na te enei, ai ona o se whaatonunga, se suppression order mai le whaamasinonga, na le mawhai ai o na whaasaralauina, pe li potia e se whaala potopotonga whaasaralau I ausatali e nei le whaai unga, e ui I na whaasaralauina e nisi o whaala potopotonga whaasaralau I le lalolangi. O le taimi na whai ai le solitu la fono, e pe ona fua mai ai mōlianga, whaato a whaitau masina lea talu o na tofia George Pell I le tofi Archbishop of Melbourne, ai whaato a ta I se fulumare tolu tausanga o tamaiti o ni tama. En I le taimi le nā, o ni tamaiti e lolotu, ma sa I le auwhai pese a le malu malu le St. Patrick's Cathedral. E toa se fulu tangata na whaia mōli mau I le tūlanga wha le tangata po ni character references mō le awhiongai a George Pell, le kātinale. E au fi ai, ma le na avea ma pāle mi o le atunu I tausanga ua mawae John Howard. Na whaalia le te tee, ma le toa tā maa ionisi nā awhia, pe nā awhia la tō whanau I sā wanga a pātele o le kāle sia Katolika Roma. Ina ua peie tu umama ina e le loia na tu lai mō kātina le George Pell, le loia ia Robert Richter QC, le solitu la fono, ma ia tā ua I le ngangana peretania o le no more than a plain manila sexual penetration case. Na whaalia la matua te te e iai ma le toa tā mai o le tina o Chrissy Foster o lana whanautene se toa lua. Na sā waina e awala I le whaia iai e se pātele o le pule o se a onga tūlanga lua I Melbourne. Whewsua inga whaamalosi I tausanga ua mawae.
It's insulting because how can they say that? You know, these are children. They were children. Two of my children were treated to such rape, sexual assault, and to hear people speaking like that, defending someone who would do something like that, it's outrageous, insultive, and that's what victims have to put up with.
Letina ia Chrissy Foster. O le Archbishop of Melbourne I le taimi nei, o le whionga ia Peter Comensoli, mana ia whaia se whaato esenga I tangata umana a whia, ato a ima o lato a inga, ono sa wanga pātele maisi tangato le ekale sia Katolika Roma I le whai o whewswa inga whaamalosi I le whanau.
To those people I say firstly, sorry. I want to say sorry to all of those of you who have been abused and who communities that have been so terribly damaged by not only the abuse that has occurred but the efforts to cover up or to obfuscate.
Na saunua fo'i Archbishop Peter Comensoli I le ABC, ua tatau I le kālesia Katolika Roma o na whaia se suinga tele, e fo'i ai le tupu mai pea o whaafita uli whaapenei, ma sā wāi nai le whanau.
I think at times we have certainly not held ourselves up appropriately. We have not worked in a way that is for the good of victims, for survivors. We have not listened well. Certainly many victims have talked about how they weren't believed. I think the church as I understand it, needs to have a sense of going back to its roots, back into the gospel very deeply, and in doing so, going back to its local manifestation. The idea of the big and the institutional needs to be replaced with the small and the personal.
Le Archbishop of Melbourne, le Fiongaya Peter Comensoli. Il Colisio St. Patrick's College I Ballarat, o le Ailea, na soifua mai ai, le li o Kardinale George Pell, ua tō esea umanei whaamaumaunga o ngā luenga le Kardinale na whaia I le Colisi, lea na whaia ongai, ia ma ato ai nisio ana ngā luenga o na lawi loa ai, ai le I ona ea ia le tele o tofi mau walulunga mataua loa o le Ekalesia Katoliko Roma, na faalia e le pule o St. Patrick's I Ballarat, le pule o le aonga John Crowley, o le avesea o whaamaumaunga uma e fasino ia Kardinale George Pell, o se whaiunga na whaingofie, ma o se whaiunga tāla whengai.
The verdict of the jury was unanimous, and I wonder the message that sends to victims and survivors if in fact we didn't act also. So I'm very conscious of the relationship that we have established with victims and survivors of the college, a relationship that is based on trust, open acknowledgement of the history, and our absolutely unending and unwavering commitment to walking in solidarity with these men into the future for as long as it takes.
Le pule o St. Patrick's College Ballarat, John Crowley. Nā tō ese e lo ia mō Kardinale George Pell, se tālo sanga e tatala ai le Kardinale le Bale, I le ansona leila. Ai o tālia le aso e tangofia I le whamasinonga o wha ai unga tō iloilo lana apili. O lo o tū maupea, ia le te ena e Kardinale George Pell o na mōlianga. E le o iloa se aso e tangofia I se apili, ai o le whasalanga. E lawina mai le isi lua vāi aso o lumanai I le aso se fulu manato lua mati. O le pōnei ma le isi lua vāi aso o lumanai ia o le a tāo fi ai le fionga I a Kardinale George Pell I se sela o le whale pui pui. O le ripoti na whaamaa pōpoina e Gareth Borman, a Borham, o le SBS Newsroom.
sbs.com.au